Kitambo nilikuwa na shangaa, wanamumba Mungu yupi uyo, wanamumba Mungu yupi. Milango nilipisha kakata,
okay.
Nilibaki na uzuni moyoni,
true.
Nilibaki na uzuni.
Budu budu. Niki count your miracle song itakuwa Lingala length na powerful God bado wanapinga na strength. Ukani seti mainfield wao wanapiga na bench. Session away na ni kwako nitavent. They became my homies o corridors za Kenyatta. Praying for years vile miracle angepata. Unknowingly I'm inside na fahamu. From the lift na sesei dunafaa damu. Now nilifeel kakisanamu at gigs kila weekend. Ganji na depend wakini dime na die when. Nili smile vile na blend. Destined to walk hebu toka kwa you bed.
Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia.
Hata nishindia.
Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia.
Yeah. It shows up when you least expect it. This is my story. Bearer of good news, you just missed your peace. A child to this world to taongeza list. Besi nangepa za crochet colored. Akukwa na movement na pulse pay me colors. Plus, doctor had a different view. Tiazika wa mob na breadzika wa few. Mina nana, we just lost a kid. Few months in took a course of peace. Nisha give up on you, are you giving up on me? Baraka kwa wengine ukaniwacha lonely. I was told atuta come to. Kwa kada zikapita sa ume come through.
Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia.
Hata nishindia.
Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia.
Oh, you know, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, he's there for me. When there's no love, he takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, he's there for me. When there's no love, he takes care of me. Oh,
hata nishindia zile napitia. Hata nishindia.
Hata nishindia.
Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia. Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia. Vya dunia. Hata nishindia.
All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, it's there for me. When there's no love, it takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough,